like yeah, like yeah, katuweza tufunani. Nando mana misi ball like yeah, mana bado sifunani. Wana nisede kushia, shia, 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 nekitoka tuteprani. Wana menefanya fair, 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 wana kaza kama nani. Wana sema mena chana like yeah, katuweza tufunani. Nando mana misi ball like yeah, mana bado sifunani. Wana nisede kushia, shia, 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 nekitoka tuteprani. Wana menefanya fair, 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 wana kaza kama nani.
Yeah, right here, right here, right here. Kira nikichana wanasema right here. Naweka bidii wanasema right here. Ni Mungu peke anajua my way. Njia nizopita nimesota whole day. Dunia gorigota na nitesa whole way. Owe, yeah. Na kubuka ho mama hana ria shida sana. Heti rifle imebanda mindomboni. Cheki jua rimezama bado mishe zimekuwa masijatia hata pen koni. Put there for me. Sina friends marafiki wote fake commies. Kwenye bata their company. Zikihisha wanasepa kwa no money. Not there for me, yeah. Kila nikisota bure. Kila nikisota bure. Hakuna nachopata bure. Hakuna nachopata bure.
Kila nikisota bure. Kila nikisota bure. Hakuna nachopata bure. Hakuna nachopata bure.
Yeah. Nane le kuchiti sozi fika Marekani mane talk. Gia mida bonga tuna mani nane bado nipo fiti dana shika dora kwani. Wendi nana kunipote zera mani kwenye fani. Nipo skani na wanangu tuna monga tupo fani tuna roll. Shisha topendagi si majani. Tangu chai 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 made a flow. Yeah. Bada sina pay 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 ya kubal. Yeah. Wakibana kati panda zira mina gain. Nachakaza chati za mabraza kama Wayne. Kama unanifata shika shadow sidondoka kutu kuti kila boda nazunguka kama train. Hey, macho kwenye pepe pepe macho kwenye pay pay. Hey,
nando mana nipo choka diga mimi bado sina past day. Hey,
nando mana misi ball like yeah mana bado sifunani. Wana nisede kushia shia 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 nekitoka tuteprani. Wana menefanya fair 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 wana kaza kama nani. Wana sema mena chana like yeah, katuweza tufunani. Nando mana misi ball like yeah, mana bado sifunani. Wana nisede kushia, shia, 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 nikitoka tuteprani. Wana menefanya fair, 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 wana kaza kama nani.
Kula nachopata bure.